Ibiza freak. What goes up, have we come down? What goes around, have we come back around? Me tell them, freaky, freaky like this. Freaky, freaky like this. Why you freaky, why you freaky like this? Why you freaky, why you freaky like this? Pull up on me, dump a truck, slam tank like LeBron, make you walk your talk. Pull up on me, dump a truck, is a dagger in song, man, dagger and tank. How much you can you tattoo, just make me back bend. Me go ready when you're ready, stand it 10 out of 10. Check it on the sleep, then I was a make a life end. I told you, nafanya una lose your girlfriend. Pretty tight, safe life, sizi zangu so nice. Must be nice feeling na over entice. How do you tear gas a body na chaja kukosea kwa dark shebeleza. Nta kubembeleza. What goes up, have we come down? What goes around, have we come back around? Me tell them, freaky, freaky like this. Freaky, freaky like this. Why you freaky, why you freaky like this? Why you freaky, why you freaky like this?
Codes, mina dai kuwa mosha. Feel like I'm trapa mjini utawachosha. Amejeka juvla wako chini ya wezi tosha. Na ganji zao mchafu tuko kilimani kuzi osha. Bakmanyu ni insane. Auchalivle umejaza mtumzi mayo aten. Uwaga ni marathon ni shugli flani ya iten. Ukichelewa umechelewa isha gulwa ni iten. Kawezi bifa kulehen. Mwanisa waku kama rudi darwa shikeben. Sibo ujitepa sana mdomo mingi CNN. Watoshi mboge unga paana kubenten. Cube life tuko
Tulipatana golden eyes, baby you can be nice. Nanjaro zako hata siku moja mimi nikatipatize. Tell me what's the price, no nipate time yako.
I get you.
Otherwise uko aje, mini kupoa. The way you pulling me down, itapoa. And if you keep talking to me like that, you're living with me tonight. Otherwise uko aje, mini kupoa. The way you pulling me down, itapoa. And if you keep talking to me like that, you're living with me tonight.
I mean stack it in the yak on the quitter Susie tonight. Utakula ndondo ama sushi na rice. Yo fike ni number. Baby show me your ID. My coca cola is a corn and ID. Nakupa frackers with the kufnua dry gin. Nakupa movie time and gear driving. Utasema dash. Kina nandi enem. Na you dance. Ni my man that's bliss famous. Mama mama kuni teach like that. Na napenda sana. You don't breathe like that. In my summer body. Mama summer honey. Let us be as yes, yes.
Bila chesa namba uno mini mzinga na ningamu. Nikikamba tupotezi ita ati. Namba
Kwa una mine mzinga na ninamu Nikikama tupotezi ida
Only drop it down low on the floor, yeah that's what you prefer Put your money where your mouth on day, yeah that's what me prefer Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up, pick up, pick up.
Chevy, Chevy, Chevy.
Leather, bring the cash, baby. I bring the moves. Chale mesota kwa kabaya ni tabu, lakini swali nini kisongesha utaifuata chini. Karibia ni nasiri ya bufanya hivi.
Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka.
Futuka nyamaza Sayu ushiki kitu unakaka mafala Ushejipata WhatsApp grupa ujui Ati contribution misi kujui Ako katabia ukiwa solo Ndiyo yako Nakale katabia Unatuonyesha nyakutufunga macho ushai, ushai shai, ushawai, ushai, ushai, ushai shai, ushawai. Ushaipata mtu anakunyandua abnormal, na tangu akunyandue hujai kuwa normal. Ukitaka kumtoka ushakuwa slave, kila saa unafikiria tu sekete. Ushaitoa juice ndani ya fridge, ukutumia glass ukakunywa kwa pako, then the same juice ukarudisha kwa fridge. Acha tabia mbaya, hiyo ni tabia yako. Ushegote ya mse na umechiguza pua, change hiyo tabia, hata tatu tajua. Wangapi wamenyora na wajonga mkono, najua munajijua, inueni mikono. Ngoja, nimemaliza basi. Pako katabia ukiwa solo.
Tena kwanza chuma stingoni dedili 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 dedili. Santeni enemy, bado nadi na machaji tukime divided. Marimfo zimewaka bansendwa na ya chemist. Na tuko kwede jing kere emotion na Hennessy. Tumefika na masenke na masubili legacy. Stingon za kiji, za kizing zing, na mapetko mambati na mambling bling. Old school kama vanda sana village. Nasikiza maridi, kate na kibridge. DJ doba kenje skuje one by one. Mambo ni vulai, it's half side. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena, konza chuma stingoni. Dedili, 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 rasa napiga mbati kishoto jani kaki stende misilali silali silali ndege anataka ngapi ngapi nasema uliona wapi wapi singoja na kamstari stende misilali silali silali ndege anataka ngapi ngapi nasema uliona wapi wapi singoja na kamstari stari so basi digi dikla bitch kwanda bitch lip gloss bitch shali bitch iPhone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini dikla bitch kwanda bitch lip gloss bitch shali bitch iPhone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini yeah.
tunachuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflo na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdaki mdaki sindeja patikani. Adi late night sa sita ndotani wai. Nikupini location na nkofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa mhirizo release. Acha ni kushow kwanza form ni adi don. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Cantel kuraps ni talent G. Anguka na anguka now, check it. Anguka now, turn the down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Kuliza pesa alafu, one leg. Anguka now, one leg. Anguka now, anguka now. Anguka now, anguka now.
Yeah, as in mama push, push, push the yen. I did not my escort, my sewer let my pop. Like one bitcoin, his only come on my mealy. Na hiyo ni coin, hata sija cha jambili. Nifigia kwa zone, mini kiona mbili mbili. Na 2+2,
so yeah.
Gen Z, Gen Z, Gen Z, tuna come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, what you feel you?
I did the forex.
Gen Z,
Marani
writing. Gen Z, tuna come like
una
this.
Una
hata
ID.
Gen Z, Gen Z.
Yeah. Hey, hey. Unatupigia story, tunajua ni vako. Weni matako, hatupendangi ushenzi.
Ushenzi,
tunakuchuja kichenzi. Maneno mingi josare vitenzi. Oh, ika nairo unacheza bubu game. Kula peke ya coaching ya majusi to play. Ukitu gays, unajua tutapu blame. Hakuna bros. Bili kianguka na mbuko waiko down. Ustajabi ya Musa, ushuke ya firam. Stand buruka, anguka nayo. Buka nayo, chezo ya town.
Gen Z, to me come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, to bring you up.
I'm in the forest.
Gen Z,
Maroni writing.
Gen Z, to me come like this.
Una hata ID.
Gen Z.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Are you ready? Are you? Raka, yeah. Let's go. cold matter. Them one Mombasa, hot cold bad body, hot like the summer. She got me for the party, I was down for the matter. Ayakala muya, yes, I love her. When she had the melody, she came and put it on me. Can she tell me, baby, please, just please me. Don't you ever leave me. Give it to you good every night and day. I'm him, baby, you know I don't play. Do it on the ceiling, Davide. Tell me what you want, baby, it's okay. Give it to you good every night and day. I'm him, baby, you know I don't play. Do it on the ceiling, Davide. Tell me what you want, baby, it's okay.
Nikudini, uskie fiti na day kukupin mazi uskie divi na day nikuchiu nikubloka. Big dinner day to relax to kidishi. Mean dinner day nikudigi. Uskie fiti na day kukupin mazi uskie divi na day nikuchiu nikubloka. Big dinner day to relax to kidishi. Mean di. Tukutuki tuvi fiti kupiti. Tukutuki tuvi fiti kupiti. Tukutuki tuvi. Tukutuki tuvi. Tukutuki tuvi.
Send the location, I go run kitty kitty. If I catch a party, I'ma know bitty bitty. No come go there, from busy busy. And she knows I'm too jiggy jiggy. Now I have friends with the moves, sneaky sneaky. Back girl thing, I'm a too freaky freaky. Chef fed by me, me take it easy. Sing and me junk you over. Back your back, oh baby, bend over. If I put it in, game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier. Sing and me junk you over. Baby, bend over. If I put it in, game over. Man, I take your man, I'm strong like a soldier.
Yeah. kutoka jumba mtajini bina penda vluna kano kidunga kwanza binisho niteka mashalaha penting kuzitoka na zubano nafa wana mimi mwana baby unanifa
niko na kakwela na kametoka Vegas kana penda mastingo akini tingishia denda na vile kamebeba kana penda mastingo kana penda mastingo jo shuri ameni mada juu ya mastingo ai
kana penda mastingo yo denda jona shake tuna maringo
siju niko aluta machingi ama niko mavitu juu na chizi na ubindi bang ni keki na kana tingisha fiti kana fanya natamani kuchapia kwa kiti acha ku waste dambi baby tingisha kidogo acha kubonga sana unaweza punguza mdomo haga jona ni bamba hadisi ya kikolo hiyo paja ni kipata na sampo hadi moro niko juu ya masting masting zimeni kafaka lazima ndaka pimp wa line nimekamaka kinipea mizi yezi resist na acha mark ninapenda mavitu legit si unangam ai niko na kakwela na kametoka Vegas kana penda mastingo akini tingishi ya denda na vile kamebeba kana penda mastingo kana penda mastingo shuri ya mini mada juu ya mastingo ai kana
penda mastingo shakanda joma shetu na maringo nikifika kwa mapenda kukoka chumchuzi nipenda joma penka na sura kama kasupa kama suzi, kanapenda kupuzi kifika ni kwa bete, kasupa na mjuzi na vile uko fine, kuriki kata usi nataka ni kupende, ndoto kafanye harusi ndo kama tisa moja, kuna kuja lusi nipende ni kupende, tusambaze ka virusi bank check, kuro rangi ni yatao kasupa unaka check, nuna tama ni kumbao kisha set 10, minatuma kama tao kasupa high class, nakafana ni naha
niko na kakwela, nakametoka Vegas kanapenda mastingo akini tingishi ya denda na vile kame kanapenda mastingo kanapenda mastingo shuri ameni mada juu ya mastingo
kanapenda mastingo yo denda chama shetu na maringo
kana hapana kuza kudim leta leta ufala pota kula maviting neza dhani tumepona kukejo ni taxin ati upepo runda upepo niya hapo nasikia niskele u stingo ni Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandisha juu biga biga kaleka move mkuja mkufu ati naiku kubamba goza tena toka hapo nasikia niskele u stingo ni Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandisha juu biga biga kaleka move mkuja mkufu ati naiku kubamba goza tena toka juu hapo nasikia niskele u alote natonesha turushe migu vile vile zimeturaru tunasikia tuko maju steam steam skipata tunashukisha na mamoves nipe kaleka so tuko loaded strap na mafure naifanya leo siya tungoja gete shokena naiki kubamba mbia selekta joa godena kaki kubamba tupaluka tupaluka so siule tepa za kudim dim 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 washa ki tempo niya natepa tempo yo bamba sano kiwa jing 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 gomba kashata nadasha vam daki mdekia pona sikia niskele u stingo ni Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandisha juu biga biga kaleka move mkuja mkufu ati naiki kubamba goza tena toka hapo nasikia niskele u stingo ni Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandisha juu biga biga kaleka move mkuja mkufu ati naiki kubamba goza tena toka juu ati ati tinga linga ling leka bosa na ring hapa kwinza kindani get pass nika jing nasikia hakuzi bamba bila bila 4-3 domba domba nza kipapa siyezi kosa kama hapa kaliki tuko mastim walai na tujifichi tunafanya ngavula tumepandisia digaga kendo tufiche white juu jutuko jutuko tuko juu ya kana hapana kuza kutim leta leta ufala pauta kula maviting neza dhani tumepona kumejo ni taxin ati upepo runda upepo niya hapo nasikia niskele u stingo ni Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandisha juu biga biga kaleka move mkuja mkufu ati neki kubamba bamba kama kama
Simiritu mebasta wa medula na kaniform bila game mimi stakuja niko kikad fake just and ista shuka hapa nipanda shuka msiki tambaruka na simiritu mebasta wa medula na kaniform bila game mimi stakuja niko kikad fake just and ista shuka hapa nipanda shuka msiki tambaruka
Dema kyo na jegi bila haga ni improper. Kuna siku manze utapata ni kusopa. Nipate alfakir ni kidungi ya matopa. Jingpiga mboka, foide kutoka. Rap, rambo ndoka nambo. Manauliza rada tuli achana kitambo. Nishapata mungine manze sisi ufanya mambo. Akianza kunitisha basi bado mapambano. Kidole ni chakati na wapiga kama bano. Toyota sigari lakini labda kiprado. Miradi tumepata haya basangu kanayo. Tap kama nyako, tap kani yako. Zimiretu mebasta wa medula. Na kanifom bila demi mista kuja. Niko kikat fegi jasta nista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka. Na zimiretu mebasta wa medula. Na kanifom bila demi mista kuja. Niko kikat fegi jasta nista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka. Chana, naona amelewa ndio hapo anastaga. Nisha wasomanisha na wapeleka na rada. Jumapili na mapani ya wawezi kukufata. Baby doll, baby baby doll, sikuta recall. Nile sipu na kusha chuma na uskia. Sipu sila bong, nile sipu ya mapom. Siku niko home, na chupata na mata. Jumapata baby doll, baby baby doll, sikuta recall. Nile sipu na kusha chuma na uskia. Siku sina bong, nile sipu ya mapom. Siku niko home, na chupata na mata. Sibiretu, pasta wa medula. Na kanifom bila demi mista kuja.
Kwa kukubali mini chita meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku. Kama kawa ni maform zitajipa. Sema wapi kuna shika kasavera ama kuivaneza piga zangu timba. Ndo nisunde shada shida nikifika saki mtu anambie nitembe jaba. Niko na ubad na ugeto badu inanitatiza. Neza sema zimpaka zimpaka zi.
Zi
yo nipati sija kuja wii.
Zi
kamkoba kau piga ti.
Zi
nandi.
Zi
take it ti. Participate kami bado si participate. Shorts 1-2 uneza penda kujimarinate. Sabi girl na tigal pana kujivalidate. Super pana choma bet. We uko sawa. Maintain. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah ivo ivo. Usichome sana. Ivo ivo.
Ivo ivo. Usonge sana, ivo ivo.
Yo position, yondo tempo, yondo.
Ivo ivo.
We, usi overdo. Maintain, zuta ni bunjangu. Boha ni aggressive, analeta mapujo. Na naimaza kwa nevita, blono umiza burungu. Ibu, moshi milu kwe mpone. Lutu na stone, kama ndama noza kombi. You get it? Kama bado chana nae. Tuna tax team, muku nejua kaza kari.
Maintain, ivo ivo. We, ivo ivo. Maintain, ivo ivo,
yeah.
Slewe sana, ivo ivo.
Maintain, ivo ivo. Ah, ivo ivo. Maintain, ivo ivo. Strongest, strongest.
Chevy, Chevy, Chevy.
Mage mage, skiza mage mage, skiza, Nakauna rada basi sayo menino, nakauna kopi basi sayo menino, nakaukujua basi sayo menino, umeni, 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 umenino, nakauna rada basi sayo menino, nakauna kopi basi sayo menino, nakaukujua basi sayo menino, umeni, 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 umenino.
Where you at, nigga? Niko na form now you know. Then I'm a jeep in my dome. Sign gonna do this. Ladies wanna go to before. Walikuwa wanna say man, I wabu never before. Ni ma calls, imeja go logs inbox. Na request zote ni watoto. Ni me kupin, ukikuja kuja na watoto. Ni me kupin, ukikuja skujo ki wa solo. Niko kwa kijani kihang na mabadis and bandits. Buda tubagui ya tia nani ndio nani. Na kama dubene za feel niko lucky. Mob tezi nazo uliza hali chaki. I just stay to the facts kwa hii rap nita
bonga.
Na bado namli analia niki
donga.
Mpoa kando yangu anajua mindio donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo.
Na you know
hakuna rade maze formisha nibo.
Na you know
I really love you atakani na igno.
Na you, na you, na you, na you, na you know.
Na kauna rada basi sayo menino. Na kauna kopi basi sayo menino. Na kaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Na kauna rada basi sayo menino. Na kauna kopi basi sayo menino. Na kaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Na utafika mazako zimeshika. Juksembo kweli huku ndana unachatisha. Bogi ni mbaya watu fight na watu lisha. Tina misbehave, ni lona chuma picha cheki. Call police mbori kubwa mateke kumisi. Totally nacheza chini jua likuwa na mimi. Keja na leki nitangana nitanga miti. Careful inatoka mbiyo kulikota mwizi. Hakuna kucheza chini because you all know. Pokoro na chachisha na choma photo. Na mini kukwa stool na deal na hiyo flow niko.
Donjo kudunda kufinish kumaiki kubamba nipe dance. Goza tena eka stance unai mix na mastingo. Unai mix na mastail weji tope tope velo. Nataka boro na dance. Ati nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe ati ati nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe nipe ra. So mdindo kuzitoka mguu moja back left. Ingino na inua na vile unazikwenda inaka unaijua. Mikono zote juu shingo upande ukitupa. Ala vile unaifanya shingo ikai upande nika unaikata. Ala vile unaifanya ikanika unashuka na bado unapanda. Donjo kudunda kufinish kumaiki kubamba nipe dance. Goza tena eka stance unai mix na mastingo. Unai mix na mastail weji tope tope vile unataka boro na dance. Ati nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Ati ati nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe
dance nipe. Dance ya waku. Dance ya kudonjo ndo dance ya maju. Drop down kanya ka clutch is my shoe. Dance ya madoni yo dance ya magoos. Kanyanga dance ya waku. Dance ya kudonjo ndo dance ya maju. Drop down kanya ka clutch is my shoes. Dance ya madoni yo dance ya magoos. Badada ni wola dem kanyanga to show your best. Tuku 254 si upigenga maudi dance. Ni maudi friends song ni za skilly bang. Dance me on doko bass caps kuzungusha left. Kanyanga drop it kanyanga kudonjo kudunda. Nanganya ni manyanga ngonga di donto kunjinga di mchanga. Dance iku fine inachezo adi na manga. Cheki zip cheza chini piga skip. Piga puff fuck spray champagne piga sip. Daily tuko here tuko there so steer. Daily antaka disa antaka da da steer. Everybody be alert in a come take a position. Make sure you don't fear that. Drop, drop, broke your back. Miss a one, two. Awo, kanyanga, dance ya waku. Dance ya kudonjo, ndo dance ya maju. Drop down, kanyanga, relax is my shoe. Dance ya madoni, yo dance ya magoo. Kanyanga, dance ya waku. Dance ya kudonjo, ndo dance ya maju. Drop down, kanyanga, relax is my shoe. Dance ya madoni, yo dance ya magoo.
Mr. Big Dance, quick, kuna luna penda. Na kama avatar, oni itamani benda.
Nani mana? Mana, mana, tipsy G. Spoiler for three. Tukona like a boss.
Like a boss.
Yeni poti benda vile anacheza na denda. Baby girl ukekinesha ndonda za kutoa pesa. Na kama when baby girl utajichesa. Kwa mburi niko best way tisha wata. Hey, semindo gosi zizi uko pa kuspen. Yoshi ndangana minya kona taki ya kutrena. Na city nai ya golf 10 uka 10. Ukafika depend. Lakini kila saa yoshi ndamero wesa. Akila time mini cheze na mpesa. Na sikatai the go shoto jame weza. Na yoko amini beba kawa ziri wa pesa.
Ntakutajirisha, tajirisha, tajiri na pesa ukiwakilisha. Ntakutajirisha pesa, natajirisha, tajiri ni tajiri na pesa ntawakilisha. Mini waziri wa pesa, natajirisha, tajirisha, tajiri na pesa ukiwakilisha. Ntakutajirisha pesa, natajirisha, tajiri ni tajiri na pesa ntawakilisha. Mini waziri wa pesa. I'm not a spoiler, sidhani utanipenda. Jumini mana tips izo frindo napenda. Na chara za michara za utadhani kuna tenda. Iyo tenda umebeba, nimeshindwa kulenga. Ukiwakilisha wa...
pretty is your neighbor tu wangu Johnny Ben jana saba ili nipamba venye bana liben nilizuba liagenda kizubi zubi gang nilicheck nika check again and again she's a 10 kame diva kasipogeuzwa kataungua nika diva kanasumbua kanafanya dimi na shiva na sinakiwa mina cheza shua kata jipa sinanijua bang check confirm nishake mpaka tam na venye joka mevaa kame kaa kame ni jam na bado si jangama taka ni jina ya gram na inafanya na jam bana inafanya na jam taka kina kati tiki taki mina taka sana taki na tiki nataki kukujua sana chini ya maji taki taki mina taka sana taki na tiki nataki kukujua sana taki na kati taki taki mina taka sana taki na tiki nataki kukujua sana chini ya maji taki taki mina taka sana taki na tiki nataki kukujua sana.
Do I like to perform, ah? Ati leo ni kufinish, ni kumalo. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Niko jama steam, wezi handle. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Leo ni kufinish, ni kumalo. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Niko jama steam, wezi handle. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Chunga mpua wako, nchunge mpua wangu. Akinza jikongo baby doll mambo trouble. Asha nyembe later na weza dudi mambo. Niko jama steam baby girl uta handle. Kasi kukwethe niko buka na machaji. Nikikata jina wapua wamebaki. Juu Mr. Man amezima so hard. So mina girl tunafika house party. Chunga mpua wako, nchunge mpua wangu. Jua kino kwangu wale mambo trouble. Tumetoka grab na zetu zime malo. Nikiwa mastim na mfinish kumalo. Aki baby girl sijoni ukini handle. Soko zimeshika vidate vinoma. Utazima kwangu na mini kosoba. Na then kufinish then kufinish. Ati leo ni kufinish, ni kumalo. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Niko joma steam, wezi handle. Ukinza kikongo baby girl double trouble. Niko joma steam, wezi handle. Ukinza kikongo baby girl double trouble. Niko joma steam, wezi handle. Feel kwa mazim, nani ngore pass line. Na ukeke matongeze wa uskim, just mine. Mina sikia poa, kila kitu ni poa. Kabukla madenge wote si wana kapoa. Nikisema hi, masauti tu ni poa. Mina sikia poa, hibu class toki. Juu nasikia poa, mawita toki. Nasikia poa, mashisha skosi. Nasikia poa, mina sikia poa. Mina sikia poa,
mina sikia poa. Zime nirunda ni jaba siku mochoa. Kando ni tupeng, tumverify, tumpoa. Na wako jua mashisha, nasikia tuwa na kohoa. Stingo stingo hapa ni deadly, kila mtu anatoa. So, zina tubamba tupo lightly. Ambia weta hizo machesa siya tutaki. Nishagi za makroma, bomb so ni kupati. Mina sikia poa, siuna cheki size ya taxin. Ha, zina tubamba tupo lightly. Ambia weta hizo machesa siya tutaki. Nishagi za makroma, bomb so ni kupati. Mina sikia poa, siuna cheki size ya.
Mina sikia poa, kila kitu ni poa. Kabukla madenge wote siwa na kapoa. Nikisema hi, masauti tunipoa. Mina sikia poa, hibu class toki. Juu nasikia poa, mawita toki. Nasikia poa, mashisha skosi. Nasikia poa, mina sikia poa. Poa, mina sikia poa. Na good.
Wa, why you partying alone? Ah, mbona una party alone? Na, uneza talk ya area kuna form. Uneza, uneza, ati tuko juu ya. Wa, why you partying alone? Ah, mbona una party alone? Uneza talk ya area kuna form. Uneza, uneza, ati tuko juu ya chrome. Na bashi mi chrome. Alafu mi 410, 420 tu commando. Mbua na uguza anataka tende home. Na ifongo zimerunda niko juu ya jing jong. Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki dasundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki dasundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Ah, sure. Ah, why you partying alone? Ah, why? Ah, mbona una party alone? Ah, why? Uneza tokea area kuna form. Uneza, uneza.
Chevy, Chevy, Chevy.
Wata four, niko class, niko class four. Baby girl anata ini washa dom. Sezi ponga fiti juu mi ukuwa don. Sezi banja mtam, nindo vada song. Izi streets unajua mindo mbukun. Ukibanja na ni unapigo boom. Kani happy my guy itatipa soon. Usi word in a life, thanks for noon. Ni weekend you alive, imefika moon. Na madiba wame chrome, nimepika zoom. Usi steam ema guys unajua rules. Tunakata walae adi kweke noon. Una tiktak, una tiktak nin. Baby una ass, una tiktak nin. Izo nin, nin una tiktak nin. Unia mapuza mapepa sin. Una tiktak.
tac, una tic tac mean. Baby una ass, una tic tac mean. Izo ni ling, una tic tac mean. Nyama pusa, bebe passing.
Shindaga vikam, jua nisipendi kujam. Niki drop majam, mazia kwa nazigram. Alafu ya madam, miu mteka na mabas. Chukobu waga katam, naga napenda mashash. Nimechizi na hizo lips and eyes. Ushuria meni bebe ya ma hips and thighs. Nauna sikia nataka this and that. Jio tingisha slow, mona inani entice. Hi baby girl, nimezoza huku east side. Kijana ya Vegas, chiki na washika. Kijana mula mina weza kuspoil. Nikupati FM, ukazoze huko insta. Ni aje mam, nimekuna kijo walai. Ni aje mam, baby mina taka jo uwine. Ni aje mam, uki wine na feel fine. Ni aje mam, ni aje mam. So baby uneza zungusha yo biki bam. Zungusha kidigida. Ai, baby uneza zungusha ukidigida. Zungusha ya big big bam. So baby uneza zungusha yo biki bam. Zungusha kidigida. Ai, baby uneza zungusha ukidigida. Zungusha yo big big bam.
Two up and the right, please two up and the left. We are kitchen as a song, come diggy danny less. No good don't you know my wool and the lamb, my brother's gada. We show me chichi no baggy, now my chord dance a black. So push a yo piggy down, push a yo diggy down. And who's a yo milligram, who look at yo indica. In the chapel, see for Zima, who's a yo mini pan. We have a pick up, we want it to go, so yo pussy down. Near Jimmy, see them sneak on my phone. Near Jimmy, we could not speak, baby, look on.
Ni aje mam, baby mina taka chop wine. Ni aje mam, uki white na feel fine. Ni aje mam, ay, ni aje mam. So baby uneza zungusha yo biki bam. Zungusha kidigida, ay. Baby uneza zungusha kidigida. Zungusha ngusha kidigida.
Nana slide kwa DM, kila picha double tap. Boy child fresh and clean and a drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, ma bidhaa zina clap. Zina clap na yo beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Nana cheki vya na wine, ma bidhaa zina clap. Nasikia kudeti Nairobi ni trap. Wapo watu na share kama story WhatsApp. Kona big party girl kaki wine zina clap. Kana lamba lamba lips, indication ya kiwafu. Zina clap, hizo chicks zina piga makofi. Black chocolate na changanya na tofi. Tuna finish kumalo, tunasunda kwa kofi. Napa style wanga deadly na tingishwa roboti. Akisema ni like Johnny Cup. Nana slide kwa DM, kila picha double tap. Boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap na bidhaa zina clap. Zina clap na yo beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Nana cheki kana wine, ma bidhaa zina clap.
Mena hips kenda wider. Anajishikanisha lipsa kunywe cider. Na pale snapa na tutiz tupo cider. Dime pada ime increase yani hustler. Yo cheki, yo cheki. Kama kawaida diluku ni designer. Makeup ni fendi ya pendi zileza wa China. Mushi ni mbili za kinyongi ni pelaita. Ngozi nyororo ni metia ni malaika. Zina clap ma bidhaa zina clap. Makitingiza kwa screen mabudada butap. Manze kwela zimeshika ako maji kama tap. Mati kwenye najificha na si tunapiga lap.
Akisema ni like Johnny Cup. Nana slide kwa DM, kila picha double tap. Boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap ma bidhaa zina clap. Zina clap na yo beat zina slap. Kapikit kana wine juya lap. Nana cheki jana wine ma bidhaa zina clap.
Baba yako alilala Ruheru. Alikushoo wana shamba Ruheru. Kumkumbe anakuja kulimana Ruheru. Westi no tukutane Ruheru. Pale kama kizizo seza Ruheru.
Ruheru, 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 you come Ruheru. Ruheru, 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 you come Ruheru. Ruheru, 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 you come Ruheru. Ruheru, 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 you come Ruheru.
Kiunguru yani kijani. Na kwani burudani ya nangabari. Fomza westi uwa fani fani. Fomza Ruheru ndo kalikali. Pata lewa kalusi magizani. Sutakami kuchore mikakati pale. Ruheru ndani kwa Cairo. Mfom kalikali za Kanairo.
Kuja Ruheru, suka mroheru. Peng tu peng wana kuja Ruheru. Machali za wanaka Ruheru. Baba yako walilala Ruheru. Alikushu wana shamba Ruheru.
Main Switch Production.
Akerasan.
Check. Mono nakana taka kona uke banjuka tanzuka kateka chizi atu vibe kwezi dance ruka ruka nataka kona moves kidogo dance moves kidogo taka kona uke banjuka 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 tolezi body na vile akona bunda mamizo viting kwa kitu tumono neza sunda zozigo ni risk ukipiga 360 zina nifanya fisting kiziona na book that baby girl si mama uwezi katika kome keti inama akne kamona piga deki si mama uwezi banjuka kome keti uwezi katika kome keti
tulipili siyo hila inakuwashia nini kama ikuhusu unachunguza kwa nini kaha idumu niko hapa kwa nini kahu banjuki hapa unafanya fanya nini tetemesha hizo vitu fanya tuzitamani usipreach water na we unakunywa wine fast kidogo alafu na slow wine sahau shida banjuka tu banjuka tu
banjuka tanzuka kateka chizi atu vibe crazy dance ruka ruka nataka kona moves kidogo dance moves kidogo taka kona uke banjuka 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 shere yani
Physically fit. Mimi safi na kudada. Leo nimekuja na ubaya.
Javi.
Chapa dimba, dimba na kapenja kadiva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola dikwa dinga, dimba mechi dimba, dimba na kapenja kadiva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola dikwa dinga, yo. Man of the match, go to na waga champe wote ni mewa catch geto youth na mapombe Nairobi na Iran na wasak like madebe. So baby girl, ebu kofi yo champe. Sisi deny, jo msipa meni nice walai. Kaspana gal na kamipenda futa. Lazima lip girls, kifta joku wa shashash. Alafu ziki nice, ana feel me. Shoria na penda venye miwa na gonga. Shot on target, evi kama madonga. Aka kapenka, napenda kusitoka. Naka napenda muko churu na kuwachocha.
nitawakilisha, nitawashikanisha hadi ndani ya kanini. Hii ni critical, misi criminal. Kama tunde hivi tuwe physical. Hapa mashida ni mini, gari tuko nazo mingi, hata pesa nyingi.
Kanapenda mashada totola totola
nasi nini nika bad girl zigi mavela jona ganji ya sadaka na kana ningam koni itajaka kipapa ni dam juu ya dam kila time nikichapa totola pasta
sulibidi nika
shumpele shumpe shumpele shumpe
sulibidi nika
shumpele shumpe shumpele shumpe
animana
shumpele shumpe
tipsi chi
shumpele shumpe
sulibidi nika
shumpele shumpe shumpele shumpe
kama nika bimbi bimbi Rasta tam kinyongi kama kishada ni riski ziki Mishikaga na sadaka machingri bill na tupia toto na biashara ni yako Kini pochi ni yetu mina chapia kwako wako sini wetu na kamogia
Shumpele shumpe Shumpele shumpe
Fikisho fala digi siku la bongi na seti ni makiki na jahuta ni digi Unangamsi unangamno kijibu nta kuringi zbimbi Inzagi kidato nta kupichi
Shumpele shumpe Shumpele shumpe
Shumpele shumpe
When I shoot a shot, I never miss. Rather die on my feet than leave on my knees. Roll the dice, take a risk. I know victories are my destiny. History will remember me. For my country and my family. No test for me.
So tell me not
to have a little pasta. Like a lion in a jungle.
They run like a soldier, eyes on the grind, never losing composure. See, I move like a rover. Oh, yeah, oh, yeah. Ain't nothing gonna block my way. Away, away, I go, don't play. Bad vibes cannot come my way. I believe.
So, chote in attack and it's a battle. Like a lion in a jungle, man, a hunter. It's either all or nothing in this chapter. Competition got me further. Chasing what I'm after.
Mini chape, mini chape. I'm moving like, kichape, kichape. I'm moving like, mini chape, mini chape. I'm moving like. moving like kichambe, kichambe. I'm moving like, moving like.
Ni mungu na bidi. When I shoot a shot, I never miss. Rather die on my feet than leave on my knees. Roll the dice, take a risk. I know victories are my destiny. History will remember me. For my country and my family. Not just for me, cause I believe. Chochote ninataka nitapata. Like a lion in a jungle, man a hunter. It's either all or nothing in this chapter. Competition drive me further. Chasing what I'm after.
We need jumpe, we need jumpe. I'm moving like, moving like. Keep jumpe, keep jumpe. I'm moving like, moving like. We need jumpe, we need jumpe.
Tuko gram tunasoza.
Ajiji kuku mewaka sana. Na mabistu anachafu warada. Na walosema jana iwezi fika leo.
Tuko gram tunasoza.
Hakuna mboka. Peleke shuleni watasoma. Madakitari wamegoma. Hapa sani Yesu watatuponya. Wambia kundo imechoka sana. Barasi bado ijapatikana. Mimandai wanakonya na mali wanaponda. Unakonda wananona. Mata mano, 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 mata m